This is an MUT Radio podcast.
Ah, siyabonga. Before siqale isho yethu namhlanje, khona umuntu okade encoma la. Ngiyamazi ukuthi na aka anazani. Kodwa kade encoma la. Ngicela umtshene ukuthi na uthe.
Nohlelo.
Yebo, sawubona.
Uyaphila sisi?
Uyaphila njani?
Ah, siyaphila. Sengiqhasha nawe umntuthu ube isincomo ukuthi hayi cha yazo nohlelo. Nohlelo. Usesokhululekile, umuzo usho ukukhuluma naye ucingweni, yeba sazana ngaze ekubona, kodwa sekinasi sithombe sakho ukuthi hayi cha, umuntu ophilayo lo.
Yesa ke fethi, bathela ungashizi, qhubeka nje.
Yabo.
Ube umuntu onjalo. Speaking of the entertainment extravaganza on the Friday, suke sinayo the Trend Zone nomkhosi, usuke khona kunonhlelo wakwamabaso. Nonhlelo, siqala ngani namhlanje on sports?
Yes, ngifuna nje siqale nge-sport. Nama ukhumbula kahle ukuthi iKaizer Chiefs esikhathini esidlule bekukhulunywa ukuthi hayi ngeke sicela ukuthi nje singasibuzi ukuthi singabalandeli beKaizer yabo, uma ukhumbula ukuthi namanye amasizi iminyaka eyenzeka abalandeli bengena i-ground ngenxa yokuthi performance yabo yayingekho right. Manje i-game le yaba esifika kuyona yabo ne-Royal AM ibuyise kakhulu ithemba lokuthi hayi no, yazi umlandeli we-coach.
Yeah. So benze kahle fethi asibashala izandla eh.
Yes please, they deserve my definition yokuthi never give up, ngisho ngathi ubhekana nani, keep pushing.
By winile leyo game.
Kwabo, but you know ukuthi they fought. Ububuka indlela ibidlala ngayo Royal AM, kusho ukuthi Kaizer Chiefs isinayo potential ukuthi ingahlezi badabulisa abalandeli.
Ah, uDr Nomhlela bayiwinanga nje fethu.
But badlalile uyakhumbula ukuthi Kaizer sukaphi? If you understand with basukaphi, you will know ukuthi this is
yeah I got them adonsa kanjima kodwa ke asibaniki izandla. Shout out to Kaizer Chiefs. Moving on, Nonhlelo. What do you have lapha yana kuma reality shows and ama soaps? Siqale lapha na nge Generation The Legacy.
Generation The Legacy is vezela kakhulu abantu abanemali, the power of money. Money being the language emhlabeni siphila kuwona. Mawubuka into eyenziwa unkosi yabo Cele nefamily yakhe, having to hit ingane emgwaqeni and get away with leyo lokhuthi. Manje ababhali the Legacy basikhombisa ukuthi you cannot get away with murder. And akukho okufihliwe ngaphansi kube mnya la kumnyama khona ongeke kuze kuvele. Yingakho-ke nengamanje sekuvele ukuthi inkosi yabo iyena abulala ingane kafikile uDidi. So nje abantu abafunde isifundo sokuthi ngisho ungathi unemali engakanani, you cannot get away with murder. You cannot.
Yeah, but it's one of my soapies, man. One of my favorite soapies. Gutena, how do you get away with murder? La payani starring sakhona ku Viola Davis. Uyayazi.
Uyayibona le tesi ngathi akuhambanga kahle. Hayi, kuyilibe.
Yeah, faith, you can't get away with murder or futhi ke noma kuthi unemali engakanani, but it doesn't actually gives you ilokhuzana liberty of actually exploiting abantu or causing abanye abantu pain. You don't do that.
What I wish could happen naku babhali bozalo please ngiyafisa. Uthi yenze ke with ogapile, but that's a story for another day. Moving on to Big Brother, inyakazisa umzansi ngale ndlela yokuthi they're introducing so many things in a show in just one season. Njengamanje, we are focusing on his team. We sabuka what happened to Bravo B. Many people are saying, what is happening there? Look at that, it's a big brother.
Yeah. Manje ke lapha ku Big Brother fethu siyabona ukuthi naze kwenzeka into eziningi nompho futhi wamodimo ngimzwile ekhuluma ngeziinto eziningi ukuthi hayi le Big Brother lena is too much.
Yes.
Yini indaba ama 2K sagcwele lapha?
Too much. Yabo yeah, this year khona. No. Big Brother Mzansi is doing izinto eziningi. Hashtag siyamosha is totally messing up. And it's personal.
Hashtag siyamosha. Hey, ngempela-ke fethu ngicabanga ukuthena ngempela lento ye-hashtag uthena siyamosha. Bazomosha ngempela ngoba ngibona izinto eziningi laphana abayikhulumayo. And ngicabanga ukuthena they deserve enye i-sound, but esazobanika yona. ngeke bafethu ngoba manje basho into eyiningi lapha yana there is actually ngeke ngabona le ntombazane i display lapha yana i ukuba yi lesbian but at the same time futhi like bisexuality. We not against that, you understand, but it's too much. Le ntombazane yenza kakhulu.
Like, it gives us little good things. As a band, they can do a lot of things for Iman.
Yeah.
But yeah, let us move on. We move. Give away.
But again, how do they prepare themselves now for the public after sebe pumile kule andlu leya?
Which is why most of them, they struggle and they end up, they go under a depression. And without people around them, if you remember what happened to Dinky Please.
What happened?
Oh, Dinky Please was one of the housemates. And then after, as I say, prior to Big Brother, she was doing a lot of things.
Yeah.
Just like Kumpumi. And then Mase Pumile, she couldn't handle the pressure of having Mkunyana ngaphandle, eshadile, and having to act ngale yandlela. So I was rather depressed. While she made a video, reach out, but people didn't listen to it because some judge according to the house. Okay, we lost her.
Hey, Nkosi yami. Kodwa ke hopefully wagcina etholile mfethu usizo.
No, she akasekho emhlabeni.
How? She committed suicide?
Yes.
Hayibo, I did not know that.
Kuningi, kuningi.
Hey, yeah. Hey. Yeah, that was the intense one, Nonhlelo. Let's move on to the news, man. Date for ama elections.
Yes, date for ama elections. Siphumile umhlaka 29 May. Manje mubuka abakhankasi, abakhankasi. Nkosi yami, abana nje khona ilo, ithande phumile uthi asifondela umhlaka 29 May. Asazi owafakisa amamaski.
But again, ucabanga ukuthi na sizolibona nje lolo suku kuthiwa nje ANC is out of power. Alukho.
I so wish na but again, we move.
Yeah.
It's also on the news. It's lesa sitho umagodongwa. Sithinte kakhulu abantu especially laba ba 350 why ngabamensidanga and people are on strike indlela ba strike ngayo ke end ukuthi ngoba 350 ngathi akukhulunywa lutho ngawo strike ukuthi kubuye emsebenzini noma zama umsebenzi
aha bazobe uthola laphi ngoba unemployment iphezulu kanje
you see but also nje sisiza bazami
Cabanga mfethu uthi na uya striker ngento vele kwakumele yenzeke kwaphambilini but because of the circumstances as South Africa wangawuthola umsebenzi wena usuthi manje ku striker kwakho ukuthi ubuye emsebenzini
indlela yabo kusabe ukuyidudusa because you as you can see ukuthi you strike you don't strike Japan
yeah.
And it's very difficult situation as abantu abahlala la eMzantsi.
Yeah, it's hectic, man. Let's go to music. Siyabona ukuthi ana siphathele lapha uDumi Mkokstad.
Yes, uDumi Mkokstad recently posted about ukuqeda kwakhe, ukuhamba kahle kwemusic kwakhe to a level to a point where usezoqeda umuzi wakhe e-state. So now people are saying, "Wee, what's the kuluma part kwakhe nobotithizeni?" Obotithizeni ke okuthi lazungu.
They are friends. Angicabanga ukuthi kuzoba nebeef. They are friends.
No, people are like, "Nayo so ngosikhona nje ngothi na like ngolo ke yabo uthi uyabingelela ubothe stage, othimvuke, you know."
Oh, yeah. Now, but they need to understand ukuthi uthi na fethu i clown nje. Suka ikhlawunela nje.
Siyambongela kakhulu say like ukuthi music kwakhe ikhamba kahle.
Yeah, I know. Hey, siyambongela kakhulu. Lapha yana uDumi Mkokstad ngathi nomshado wakhe uhamba kahle futhi.
Yes, so uhamba kahle nje. Sendiza ngathi ukuthi beyithuhle le nto yabo ngoba hayi baningi ababhekile. Ukukhula kahle abantu abaningi wathi eshada kwathiwa uyazi ukuthi uzoyivotela wena.
Hey, hey, ngoba abantu yabona once waba phambi kwe public ngathi manje impilo yakho fanele uyiphile according to how they actually yeah, which is hectic, man. I see on my socials, what is trending on my socials?
What is trending is Mthobisi Mdalose. It's combined the power of social media. Mthobisi Mdalose, he started Uguba, a sheriff of Ama celebrity, and also Abantu, Abangama TikToker.
Yeah.
Like about Kalenda, Balanizing Day Ning. Until he was noticed by Mr. Lloyd, because Yama Coast. Warm involved and then ask him who to be ngani, or maybe Malingango 8,500 with the attorney license, which is something.
Aibo.
Now we can start something. What about our book?
Aibo. I will show Malini
8,500.
Yo. Shout out to Costa Macos, man, for doing that for one brother, man. Aibo, that was great, man. I did saw that, but it was hard to believe because you know Mthobisi, in fact.
it's true, Sam. Mthobisi, we are Lala sometimes. Don't go back to Ali, but this one is very personal. Even about Madame Lokuza Mayo, it's a personal. He's a true definition of the power of social media.
Ay, shout out to Ikosti Ama Ghost, Bani Uliot, waga Bani, waga Myeza, right?
Yes.
Ah, fethu, simshayile izandla ngesenzo esihle kanga. Ngabe kusaseza ngapha ngakimi bo. Kusangibuka bo. Thank you so much, Nonhlelo, on the Trend Zone and Umkhosi. Your last word, man, over the weekend. Siphathe kanjani singabantu? Yeah, fair to be happy. Life is short. Thank you so much. See you next Friday.
Thank you so much.
There was Nonhlelo on the Trend Zone.
This is an MUT Radio podcast.